no to kware kwa tanza akwaya wamba kana ho matro for the wanfa ekwana mugwe mwana wantra ne da uja me hokwesu wanka enke binyi bade onsu libia minyi na ponsu awana ba iria binyi na aminyi na munya konsu amina munya onsu odoju na benu mkode wonsu odo tibi dibi adi onye gidi gidi na muwa womo dibia inti chidi chidi what we have is pretty pretty na I'm running back to you.
Itakuwa ngumu sana na nikawaza where you are, you're far away, come back home. It's not the same without you, baby, come back home. I need you here with me, come back home. Tears on my pillow, yeah. Narudi niji fariji kuona karibu taru nyumbani haielezeki. Oh, I miss you. We are chatu. I miss you. Nikana kufikiria baba na kuwaza kila saa. Tears on my pillow na kuwaza days and nights. Nimechoka nipo njiani na mimi we jirani unipe furaha. Kila siku nafungua pazia asubuhi angalia nje njiani nikidhani pengine siku tarudi ili tena niwe furahani natafuta nyayo zako. Tarudi nijifariji kuona karibu tarudi nyumbani. Aye, lezeki, oh.